amandla okulwa ngokwa Thixo ilwa nabalwa nam noba sekumnyama ndingalubona utshaba yibanga amehlo am noba sekumnyama ndingayibona indlela yiba nam ngeli xesha kukuthi umoya kamamenemene namalokonya iinto ezinomona Thixo yiba nam yiba nam uzundigcine uzundilondoloze uzundigcine uzundilondoloze
Uzundigcine, uzundilondoloze, uzundigcine, uzundilondoloze.